Yamefichuka, mimi na yule, atupo tena Si swawili tena, na swapenzi tena Mapenzi shule, pema sio pema tena Yule shamejienu, shamejienu Saifika mapaka napanya Oya yule shamejienu, shamejienu Nikaushotu kionana na Sijui nini kilichofanya initose Mimawazo ndo na mwaza siku zote Na wapi karifashiro wesintoke Ona kuna party wapi leo Nikafae tutoke Niko single Kwa sasa nipo single Oh single Mimi niko single Niko single Ona sasa nipo single
Ya moyo Ya kunipenda lino na sopa lipo kwa loyo Siku zikaenda taka kunipa kanyimba uchoyo Minilimpenda kalipa kuntenda Ila dunia duara machene zunguke Nilifunzwa busara kiburi nikepuke Sindo kanyo na fala kanikana kwe upe Ikimkuta misara mwambia ni asijute Sijui nini kilichofanya nitose Mimawazo na mwaza siku zote Wapi nikarifreshi roho isintoke Tunapati wapi leo nikavae tutoke Niko single
Sasa nipo single Oh single Mimi niko single Niko single
Come mix slicer.